I go down. Ngoba phela nakungidla isono Koku andinalukhono Manje ngiyalimala ndisemuva nokhila Ngoba izolo ndilale ndingabonanga ndingacinganga Ngoba phela nakungidla isono Koku andinalukhono Manje ngiyalimala ndisemuva nokhila Ungababoni bakhalaza bayakhona Bazokudida ingqondo Ungababoni bakhalaza bayakhona Bayakhona bo Ungababoni bakhalaza bayakhona Bazokudida ingqondo Ungababoni bakhalaza bayakhona That's why mina ngila basketbolo mina ngoba phela akukho ezokwenzeka mina mangila vuka ke banali popozelila mama baba pretendila sesovuka sina amapanga basketbolo ngakubuka basketbolo ngathandaza basketbolo ayi basketbolo ngakubuka basketbolo ngathandaza basketbolo ayi basketbolo ngakubuka basketbolo Oh,
Thank you, Matovela. Thank you, Mapala. Dali Fofoneza, Pit. Thank you, Totini. Our ever Babu Yellow. Ziti Fofo. Ziti Jameson. Thank you, Joe.
Thank you. this, 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 this.